VOA.
Tunen Radioni Sagale Amerikat. Radioni VOA Saganta Afan Oromo Witata Haga Jimata Ti Galgal Sati Lama Wadaka Haga Sati Sadit Metrabandi Kudani Sagali Giddami Lama Abduddami Shani Ratti Gamkani Namu Guya Bokonna Alli Ratti Nail Sati Ratti Sani Dabar Sun Karra Kunam Mantan Jalgam Kusuma Folin Tesa Nagaya Haga Bona Dado Haga Yiti Sadi Barukum Lama Kudani Sadeti Radioni VOA Afan Oromo Tini Washington DC Rasani Dabar Sujiru Chaka Sujirtan Ansora Halakiti Liat Dajan
Kanodu dubbi summani namo dandi ti aggeffa to tagegna botina langa Ethiopia iri rafin finneratti namo ta bombi o sutti shakkaman seratti e su ko pausani dubbatani jiru matoto do arqamnu kessa tokko
Flanno president umma Zimbabwe Emerson Mnangagwa tmoe ittiga fataman party mormitu ammo flanno sonini wan flanno jedani miti ser flanno tingunne daba heddu ke jira jechun falmachu dira president lamma magarsati mumme minister Ethiopia ti fi tigavatam toti Ethiopia diotan imalto America dufani martu sanitan fitatani galani kalbidan san biyat galani wan resani kopezin fe satunene yo imalto sanitan resani debina odutta san namonutim
abbotin alanga Ethiopia irida finfinet gegge same kamu michi ministera rattargaman ratti duka do same ke sark kabachu tikane shakaman namota shan ratti manna banu daf kopau sani beksani jiran hirira bati wotabajji ke sadegge samu michi ministera bi aymadif gegge same san ratti dukan do same sun namota lamajese dibato ko shantama olmadese abbotin alanga shakam to tarratti himanna de sudaf yero guyya kudashani kan gafata yoto kan shakam to ni mirga wabin gallak samu gafatanis mormani jiru hoggana mormito ta Zimbabwe Nelson Chamisa bai filanno biyatti sirna labsame ka presidentin taitarra jiran Emerson Mnangagwa injifachu sani beksisetti akwalin gallidu batani jiru sagalen hatame akka debiu gafachu daf hirira wammor miwa mudabale karadanda memaran akka gafitti fufan beksani jiru gabasa Columbus Mavunga tujubetu desa
chamisan tuta odu fib sakennanin bayin filanno commission filanno Zimbabwe president Emerson Mnangagwa sagale ibarra harka shantamaf qapti sadde kennesun kijibajedan chamisan sagale witata kenname ibarra harka shantamija argachu sani dubbatu
We are happy and we are hoping for a lot. Our new president has been telling us a lot of things that he's
Bayin sirritae akkalab samu barbanna mala barbaachisu ni gargaramna kana jechun gama seera feeratin sagalen ummata ka bajemusa mirkane fanna ummati sagale kennera garu ni hatame kanammo ineyamnu Mr. Mnangagwa ummata ka baja Ango fin sardamina.
Chamisan hoggana party gamta MDC jedhamu yoo ta'an, komishinni filanno sagalee kenname waliin dhawuudhaan party biyya bulchu zaanu PFF baabsee jedhaniiru. Hogganaan garee mormituu kun akka jedhanitti sagaleen Mnangagwaaf kenname ka xumura naannolee hanga tokko keessatti ka komishinni filanno erga wiirtuu leencufamanii booda wixata labsirra caalu. Dubbihimaan komishina filanno. Kubani Moyo Radio Sagale America Walin Gafif Devi Gegesanin akka jedhanit filannoon amma xumurameera yoo mana murtiitti dhiyaanneen ala kan isaan jedhaniif yaada hin kenninu jedhan ibsichaamisaan jimaata har'aatota oduuf kennan erga poolisiin bittinneessee booda garee gaazexeessotaa deebisanii walitti qabaman qofaaf ture hoogganaan garee mormituu kun zaanu PF waan dhoksuun qabu taanaan jiddu seeninsi poolisii hin barbaachisu jedhaniiru
Kada gajirtan as Washington DC rakadabru Radio Sagale America saganta afaan Oromoti. Ogganoonni nageegumsa biyyoolessa United States White House keessatti kaleessa gamtaadhaan dhiyaachuudhaan waa'ee Raashiyaaf qaamonni kabiroon filannoo United States geggee keessa seenuudhaaf harka galfachuuf yaaluu yaaddoo qaban eega dubbatanii booda kasaatilee aga tokko booda ummataaf haasawa godhan Pirezidaant Trump waa'ee Pirezidaant Vladimir Putin ejjennoo cimaadhaan dubbachuu hin dandeenye jedhamee jira. Putin waliin akka gaariitti walii galla jedhan Pirezidaant Trump haasawa isaanii walga'ii sanarratti dubbatanii. Gama biraatiin immoo sabaayimaan yookaan immoo miidiyaan waa'ee Raashiyaa filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa harka galfachuu oduu dharaa farsu jechuudhaan balaaleffatanii jiran Trump. United States dadabsisuf adda qoduudaf Russian amsa halun indendamne dadabarsa jirtu jechuudan director tikanaga biyolesa Dan Coats dubbatani jiru Russia qofantane biyonni siyasa United States biyesheke saqabdu kessa arka galfachu fedan heddure jechuudan dubbatani jiru Akka Korea ka ba meesha nuklera omishtu fi sagantale misahela balastik abdu tarkan fi golina geegumsa fudaterra kae akka biyatin fudachu diddu bankin Russia gargaru satin ministry malaka United States ugurarra kausa beksisejira. Ministry imala United States Mike Pompeo akko ganun biyota Asia kibabaha. Bor Singapore itu algan ugura Korea ka barra kaani turan sana ittifu van gafachu nolan jedame dubbata majira Korea ka ba sagantashe nuklera bukki sudav United States wajjin kamariyata jirtu yo taw kan magala Moscow mat ifate bankin agrosius jedamummo nama United States akka saganta nuklera Korea ka ba ke sarka qabutti ilalte jirtu kan mogal me fatte jirtu tokkof malaka gudda dabarse jechuudan balalefate dabbani United States Afghanistan gama bahake satti overegun bombi o sallama qawwele hidatani masjida tokkotti bobbawdan namota diddami sagal fitani kan nembro saddetami tokkuma desan magala guddo pakita gama baha Gardes kesatte overeg dunlamen akka masjidatti senanitti utu bombe ofrattin do sindura ummata salata jirurratti rasasa robsulan eddu fitanjir ogganonni polisi kutasana kan pakistanin dangesitu kuta pakita kesatte halelage gesame ike heddu dangalase kanaf kanagam matitti gafatama fudaten jiru odunam mafqamnu kanuma
Tamantan jaga sujud tentu radoni VOA seganta fan romot amgara serbat dabar. Nama resani serbu wasalu Muhammad Jakot. Maka anisa hamogga sani famo lup fiaskot yo serba walta jibau maka sunim bekhani. Amerika te serbin ni bekamu rap jadam. Rapin kuni ni serba hasa serbani. Kan kurani lamatin durat te serbi saka food and liquor jadamuni ad dunyat maka bafat. Egi sunit tumjira. Amma le serbi jirena ni Chicago jirata ad dunyat tun waswasa nam. Dalam TV film kamu anjir fakat, kuno.
With the circle on the floor, he compels him to be pure. Pulls the beast up out his heart, then impels it on a sword. Writes a prayer on some paper, then he nails it to the door. Just the good of you may enter by the mercy of the Lord. Listen not to what he thinks, it's been the cursing of his cause. The seduction of his senses by the devil to your doors. The unholy has him hostage and his soul is not at war. Follow not his secret knowledge, it will bring you no reward. Shun him while in public, disallow him from your stores. Have no part in his affairs, let his pestilence be yours. Make scoundrels of the righteous and virgins into whores. But we must still pray that his color will be cured. I see diamond-flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through. Diamond-flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through. With the ice to the ceiling and the needle in her brain, he looks back into the crowd, wipes the blood and then explains how she slipped from this existence to the realm of the deranged. Her becoming must be halted to reverse what she became. From the looseness of her tongue to the pollution of her aims. To do nothing is barbaric, the solution is humane. You must destroy the mind, then hopefully retrain. You torture out the wildness and replace it with the pain. Blank slate when she recovers, she won't even know her name. Perfect wife and perfect lover, no resistance, no complaint. May God bless the science. The cure for the insane. Knew she couldn't go to school, but she thought that that's changed. Diamond-flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the door.
doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through. Diamond flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels. Halos down with the doors flapping when they came through. Halos down with the doors flapping when they came through. With the crucifix inside his pocket, said his mission is divine. Put his Bible on the bed and...
Lupe fiasco ta kanser bujur tam jaga sujur tan tur radoni VOA saganta fan oromot kopite ne giyal gamne daqiqa 10 yane isenin bijur tan mo waria nu jaga sujur tan ana fedaber kadub bifnes dagenra Bulchoota Itoophiyaa muummee ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa, ministara haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyootii fi miilotii isaanii imaltuu Ameerikaa fudhatanii Abiyyatti galan. Ummata waliin taane dallaa jibbaafameenna Washington DC, Los Angeles fi Minnesotaatti bugurkuteessine gallee jedhan. Qalbumsuniin Minnesotaalleetti waan akka akkarratti Oromoo wal mari'atan. Oromoon rakkoo hedduu dandamatti as geette. Seeri gadaa isii Oromoo dhiisii Afrikaayyuu bulchuu danda'a. Qalbii fi hadhooftuu qabnuun hojjechuu mallee jedhan. Ilmaan teennaaf maan dhaaluu mallee jennuuf gaafachuu mallee jedhan. Haati nu deette bineensi garaan buune jechuun dubbata. Pirezidaantii Lammaan yoo Minnesota keessatti Oromoo fi uummata dhibillee waliin wal dubbatan waan gaafan keessa kunu.
Haati nu deesse raammoo nu deenye. Haati nu deesse ilma namaa nu deesse. Nyaannee jiraachuudhaaf jiraannee. Darbuudhaaf etoo hin ta'in kabajaa ulfina saba keenyaaf hojjennee seenaa hojjennee darbuudhaaf warra ergama fudhate. Ergama namni xalayaa barreessee nuu kenne etoo hin ta'in saba ofiif waan gaarii hawwuun akkuma jirutti ta'ee hojjechuufiin immoo dhimma guddaadha. Ilmaan Oromoo gargar ba'uun keenya kana hundaaf waan nu saaxileef barnoota guddaa waan nu ta'uuf ammaan booda abadan bakkitti nuti dhalanne. Booranattaa dhalannu Harargee, Wallaggattaa dhalannu Shawaa, Arsiittaa dhalannu Gujii, Iluma Boorittiraa dhalannu Jimmattaa dhalannu iddoo dhaloota keenyaati malee eenyummaan keenya Oromoodha, Oromummaadha. Islaamummaaf Kiristaanummaan waaqeffattummaan amantummaa keenya sanaa olitti hunda keenyaaf Oromummaan an hunda keenyaati. Amma saba keenyaaf furmaatan finnetti. Beekaa miti nuti akka dhuunfaatti nama kan wal dhabdeen qabu lolan qabu. Irra garuu carraan nu ga'ee saba Oromoo fuuldura jirra. Saba Oromoo fuuldura dhaabbannee jirra. Dirqamni akka lammummaatti akka ilma Oromoo tokkootti ani qabu. Saba kanaaf hiriyoonni koo har'a saba kana biyya kana hoogganaa jirru rakkoo bara dhibba meeqaa saba kanarra ture hiiknee finna jennee miti. Hiiknee fixuus hin dandeenye garuu. Ammaan booda rakkoon kaleessaa dararaan kaleessaa cancalli kaleessaa saba kanatti akka inni hin deebine bu'uura cimaa bu'uura diigamuu hin dandeenya kaa'uu dandeenya. Oromoon saba isaaf hin yaadne jira jedhee yaadu. Akkitti yaadnutu rakkoo qaba malee. Amata hamma kana bara hamma kana waa hedduun nu jala darbee jira. Yoo xiiqii qabaan yoo harrii fi boru egereen yoo nuu gale waggaa muraasa keessatti. Inni kaan waggaa 20-30 kan hojjete waggaa 2-3 keessatti hojjennee bira ga'uu akka dandeenyu abdii guddaan qaba. Imaanaan ani isin irra kaa'u. Eessaa nu haa deemnu? Karaa kamii nu haa deemnu? Saba kanaaf hojjenna hanga taanetti. Onnee wal buusu haa dhiisnu. Mogolee wal jalaa butuu haa dhiisnu. Bakka rakkoon jirutti teenyee waliin haa mari'annu.
Namni dhalatamoo akka Obbo Lammaan jedhutti uf qofaa miti ilmaan isaati yaadu malee dhaloota egeriifillee maal lafa dhiisee deemuu malee jedheetiin herreguu malee jedha.
Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Gabrummaa, rakkina, dukkana isaaf yaadne. Isaaf yaadnee hojjenne gaafan kana dubbadhu hin nuuf fu'an. Halkanii guyyaa yeroo kam carraan argadhetti tokkummaa cimaa uumuu danda'uun nuuf hojii manaa guddaa beektota, hayyoota, dargaggoota ilmaan Oromoo gidduu jiru jedhee tallaala har'a. Kaleessa boquu gadi qabannee jiraachaa waan turreef namni gaditti otoo nu eeguu gararraatti tabbarratti baasnee ofin keenyu yoo taane guddina miti nuuf. Dinagdeen nuuf murteessaadha. Dinagdee olitti ilma namaadhaaf nyaachuu olitti biddeenii olitti daabbootii olitti ulfina qabaachuun hangafa. Ulfina kan argan gadi of keenyee miti. Baasnee of mul'isneeti gararraarratti of mul'isneeti. Warra ofii bira dabarree. Kaaniif furmaata ta'uu dandeenyu qabatamaatti agarsiisuu danda'utu nurra jiraata. Kana oromootti kabaja kan horuu danda'u namni kana dagachuu hin qabu.
Achi gahuuf ammoo abdii qabaachuu malee tan wal barsiisuu malee jedha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa.
Ala keenya kana barsiisuu danda'u nurra jiraata. Warra yeroo hunda injifataman otoo hin ta'in yeroo hunda hojjetanii injifatan akka ta'an hafuura kanaan akka guutaman godhuu danda'utu nurra jiraata. Sanaaf immoo wal gargaarree tokko taanee wajjin jijjiiramni nuti hawwinu sababiin nuyi ittiin finnee hin jiru. Kanaafuu waliin gargaarree wal taanee hojjennu isiniin jedha ulfaadhaa fayyaa ta'a.
Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed immoo Oromoon fakkeen arbaatiin hime kan ciifne kan ciisallee ammoo hin kaane waan hedduu dandamatas ga'ee jedha.
Arbi hin kufa hin kufuu kufnaan immoo hin ka'uu jennee turre. Sabni kun jaarraa tokkoof akka kufu akka bittinnaa'u akka badu yaaliin godhame milkaa'uu hin dandeenye. Osoo kufee jiraate biyyi sun Oromiyaanis hin jiraattu. Amma immoo akka itti yaaduu qabu nuti arba kufuu hin qabnu. Kufnaan of duwwaa osoo hin ta'in inni kaan isin bada waan ta'eef dhaabbachuu duwwaa osoo hin ta'in baachuu akkamitti dandeenya kan jedhu yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Hoo yaadattan gara Oromiyaatti deemuudha yoo murteessinu waggaa lamaaf ol akkaa dura. Akka tiim lammaatti dizaayin nuti baasne maayini gareen XYZ ummataan kominikeet godha. Akkatti ummata kominikeet godhu hojiinsaa kana XYZ immoo nama leenjisaa hin ji'a 4 ji'a 5 ji'a 6 dabballee hoggantoota garaagaraa leenjisneetu gara hayyuu Oromootti baane artistii Oromootti baane. Ergaan itti dhaabanne loosers attitude nu haa ga'u. Let's have a victorious attitude. To be honest with you guys, sun Oromootu ijaare. Hin amantani garuu aksum Oromootu ijaare aksum jechuun bakkalcha. Ammayyuu jira. Bakkalchi Booranaa keessa laallisuun aksum jechuun isa. Garuu Oromoon dhiibamaa daangaan kee asi biyyi kee asi. Ammi kee as jedhame isuma fudhachaatu ammas funaanee walloo maalii jedha. Itoophiyaa eenyuuf dhiisneet walloo funaanna. Hunduu keessan miti kan nuun jedhan jiru Adwaa eenyutu waraanee naan xaaliyaan baqachuu danda'e. Ormi keessan miti waan nuun jedheef hin dhiisnu naachuraalii naannoo sana jijjiiru akka dandeenyutti uumamne nuti. Tiilti miiliyoon jennee osoo dubbachaa jirru hagam bushuu akka dandeenyu yaalaa tokkummaan jiraanna.
Jabeennaaf qabeenyi guddaa. Qaroom guddaa gangaa kana lafatti qabuuf yookaan ammoo lafa kaa'uu dhowwuuf garuu jiranitti Oromoo maqaa balleessuuf lallabaa bahanii jira Dr. Abiy.
Oromoon biyya diigaa. Oromoon fottoquuf qabsaa. Oromoon gaaffii isaa malee gaaffii biyyaa hin qabu kan jedhu diinni sirriitti afarsee hojjeteetu waggaa tokko dura lammaffaa waliin namoota biyya alaa dubbisa. Kinoo Oromoo zimmaachuur isin biyya gaggeessuu hin dandeessanuu jedhan. Maaliif jennaan Oromoon waa'ee isaa malee waa'ee rijinaal ishuu kaasuu hin danda'u. Yeroo hunda alattis keessattis Oromoo waan jettaniif isin amannee biyya geggeessu jennee kaampidansii isin qabnu jedhan. Eessaa fiddan yaada kanaa? Oromootu biyya ijaare. Oromootu biyyaaf waraanee hanga ammaa indipeendantii inni boonnu kun Oromoo irraa dhufe eessaa fiddan jennaan gaaffiin keessan dubbiin keessan. Mariin keessan hundi waa'ee kan koo malee waa'ee keenyaa of keessaan qabu jedhan. Gaafas boonye ijoollee kana wajjiniin. Oromoon akkasii warreen responsible eenyutu akkasitti maqaan nuu baasee innaan fudhachaa jirra. Amma maal jechuu akka danda'an jala gaafachuudha. Oromoon kaleessas biyya ijaare. Oromoon mirga namummaa. Kabajuu kabachiisuuf uumame akkasitti uumame waan ta'eef bulchi gaggeessi ijaare jedhametu baay'ateetu uumame. Kaayyoo kanarraa of fageessuun nun fayyadu. Kan nu balleessaa jiru poolitiksii immooshiniiti. Let's govern our emotion. Yeroo hunda aaraa yeroo hunda iyyaa akkasitti hin ta'u. Poolitiksiin immooshinii akkatti Oromoo balleessaa jiru mana kana keessatti woo xiqqaate basaastuun 10 jirti. Woo xiqqaata. Abbootiin keenya akkatti mari'atan beeku, akkatti citii qabatan beeku, eenyutti maal akka dubbatan beeku kanaaf mo'ani innemmao provoke sigoda citi kenjara mumbeku achi mali ada jirta asi mali ada jirta sittinimu ojedde sitagarsisa amma fakkenyaf ganda tokona kasteten ganda sana debisudaf qopanjira wonjede asitti gammade menaje tafso mitorumon this is a motion realize gochu akamit dandenya dubbenne harkawt rukunne iyine iril jennef injifennechu mitim kanaf wogga afurtama shantama injifechu kandadabni sirba bayisna sirba kesaban akkanot olimbanef halkani guya hojjet mali psychology dinummat ke samuzana kesejer nuzi tokumma jennetu kenyerra lagacene tokumma oromodu wasonten tokumma biye kanajaru utuba gara gara wajin hojjechu barbada ene gafa lagacenu politiksin biye sanajijiram amanus amanu batanus senanim basa osu akkasgochu banne for the next 10 20 years in qabzo of namale injifanno harargechu ndende miitan sabakan ratikakkabe matsafa kuma tokobawrenda garu sabichimu 40 kufu ante baate cewu ndendejir ammas qabson keny adems keny kan tawud amalu tokofa tokumma
Dr. Abiyitase rakko yona mer dabarte ufna mollalje akkum yarenna qofattilla alena je yoyu wanu periodu bat achumana mo rakko danga falu fille wo mojjechu jirra stalles keisalle ujuma jirra je tundubat
slavery attitude opidio ke setdagage undermining goina of jibbe sabajibbe hojjechu jibbe mitin baradeera sammun sada ama wanturef achi keisa of libret gode hoji gudda hojjechu fero barbad astiñi kanagud asana gud ahadisnuti akkimitti libret gona yennetu yadagagari barums ittifia anni sabakeesanim gattaningattanin keesanu adagongoru male oromoduma biye kenya yedamu keeset kanama kenya yedamu keeset sabnu romo moni borana bayetu jira innis egachajira akkimitti manage gochu akkayada jirtu himbeeku ugandan si egajira tanzanian si egajira romon dechi afrika keeset bitinna e bayet geestun illama deenyet arge nuti oromo daana njada nejiru gageso ta biya lama oromumman qani wanturef oromumman salpina wanturef namni baaye of dox semale gafa inji fechaade namni baaye dufajir nuti biye ijaare wan samamne oromiya jennemale biye ijaare kara demokratawaten osono kenname gafin kenge senturre biye ijaare samamne jennan lofmati qot wogafen ammo kanuf malu oromiya du wasonten afrika gutu eniyan afrika gutu binne samuf mit hatuf mit ijaruf sirnagada sirna demokrasuma sirna walqittuma dagaksuf bersisuf ittigargaram waydanga nemoni garagara kastne jirtu yesettu namota buqani yade tote boature achi debinemmo kun opportunity guddaa tafayyadamu qabna yennetu tokkumma oromo yennetu miti namni duwajir buqajir arsa sana keessatti garu oromo tokko goone ijaaru fitti gargaaru nejir baaye gargaaraa jirra mana ijaaraa fi jirra gaha garu miti ammas waliintaane hojjechu qabna gargaarsi jiraaf godhame garu baaye ballaa hindubbannu maaliif hindubbannu rakkoowwan qabuuf eenyu makan namni biyya alaa wayii dhufe dollara miliyoona 10 gargaareeni mana ijaaraa fi ture ammas waliintaane hojjechu qabna
bultoota tun qalbuun gammachuu xaaraaraatii fi ta'abdii tanaan biyya galan tamatan caqasuu jirtan tun inni raadoonii VOA sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
gulaalaan imaammata yuunaayitid isteets kanneen shororkaa uuman asiifachi socho'u jaallatu jechuun jalqaba. kanneen akka ISIS alqaayidaa asiifachi imaluutti akkasaan amanan qindeessaan dhimma farra shoror keessummaa ambaasaaddar Naathan Sales kadheenya geggeessame gumii Jarman Marshaal Fund jedhurratti haasaa biyyoota michoota gamtaa Atlaantikii irratti dhageessisaniin beeksisaniiru. Naathan Sales akka jedhanitti leenjii fudhachuuf shaakaluuf gareewwan kun imala geggeessuu qabu. Kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf ni imalu, haleellaa geggeessuufis ni imalu. Akkuma isaan xayyaara koraniif daangaa ce'anitti adda baafnee isaan beekuuf to'annaa jala oolchuuf carraa qabnaa jedhu Seels. ISIS bittaa kaliifaa addunyaa irratti gadhaabuuf ennaan ni yaaletti akka kanaan dura argameen beeknetti uummata 1,040 ta'antu gara Siiriyaaf Iraaqitti yaa'an. Yeroo ammaa garuu bakkaawwan ISIS qabatee ture 198 qulqulleessinee wayiti jirru kanatti kanneen lola sanarratti hirmaataa turan gara dhufanitti ennaa deebi'an yookaan immoo gara biyyoota birootti darbuuf ennaa yaalan yaaddoo uumee jira. Shororkeessota yookaan shakkamtoota imaltoota biyya keessaa yookaan sadarkaa addunyaa gidduudhaa adda baasuuf Yuunaayitid Isteetsi kan gargaaramtu galme maqaa imaltootaa yoo ta'u akkaataan hojii kanaa kanneen balaa geessisuu danda'u jedhaman sakatta'uu akkasumas sakatta'a duraaf jalqaba imaltoota irratti fuulleffatame adda baasuuf akka gargaaru ibsameera. Galmeen maqaa imaltootaa imaltootumaan ragaalee kennaman hojjettoota geejjiba xayyaaraan walitti qabama. Golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa muddee bara 2017 murtii lakkoofsa 23-96 irratti dhimmootii tuqe keessaa tokko biyyoonni miseensa isaa ta'an galmeelee maqaa imaltootaa qaban keessaa imaltoota shororkeessotaa adda baasuuf ka gargaaru walitti qabuu qindeessuuf ibsuuf dandeettii gargaaran akka horatan gochuudha. Murtiin kun raggaasifamuusaa Yuunaayitid Isteetsi kasimattu ta'uuseef akkaataa galmeeleen kun itti qindaa'an hojiirra oolchuuf qopheedha. Kanaaf murtiin gola nagaa eegumsaa lakkoofsa 23-96 kun guutummaatti hojiirra akka oolu gochuuf Yuunaayitid Isteetsi dhiibbaa guutuutti fufti. Akkaataa qindeessa maqaa imaltootaa kan ofiishees biyyoota biroo waliin ni hirmaatti. Akkaataa qindeessa galmeelee maqaa imaltootaa kanaafis ulaagaa oolu tolchuu Yuunaayitid Isteetsi waaltaalee balalii sadarkaa addunyaa waliin ni hojjetti. Yeroo ammaa dhimmoota hedduu irratti Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaan waliin hojjechuuf michoota waliiti. Hojii farra shororkeessummaa irratti qabsoo waliinii qindeessinu irratti walta'iinsa biyyoota michummaa Atilaantikii caalaa humni jabaan hin jiru. Safuu nuti qabnu wal fakkaata dantaa waliin qooddannu qabna. Diinni keenyas tokko. Walumaa gala shororkeessummaatti duuluuf hojii hedduutu nu eeggata. Kan injifannus waliin dura dhaabbachuudhaan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Fayyadamtaa miccaqasuu hojjetantu raadoon viyoo sagantaa afaan oromooti qophiiteen dubbaafachaa yaa'u jirra sirba noogoo banaa kan dhiisanii kenna qophii barootii wal xixiqqaa na sirba kanaan duubatti ammoo sagantaa afaan amaaraatti ta'an nagaa hedduu laan sarara feeti.
Gabarnos la cantan.